ekiseera muteekeddwa okwongera okumugondera ebintu nfaafa byakukoledde Katonda eyakkola
owa wenjira n'embirowooza byonna mwana wange nga byewuunyisa
mukama gyakujje kale wala nnyo
mukama gyanjijje kale wala nnyo
ebigambo bingi ebizze bikya oteekeddwa okubigumira wadde abalaba abakukijjanya kizibu nnyo okukuwangula
kanesibenga Katonda wange ebyange abimanyi byonna
kubanga gyakujje kale wala nnyo
waawo gyanjijje kale wala nnyo
olulala wagenda n'olwala n'olabika nti tokyalamye uli wa mukwano n'akankana nti wotuuso situdde
abantu baja nnyo nnyo nga tebasuubira nti obanditte
mukama nankolera kale amagero
kale nankolera kale amagero 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 amagero
ani yali amanyi gyoba sensalire ndidde engulu zekwebaabikako
tewali yali amanyi
ani yali amanyi gyoba sensalire ndiyita mu mwaka guno guweddeko
tewali yali amanyi
ddala ani yali amanyi gyoba sensalire ndiyita mu ntalo zino zenzize mpitamu
tewali yali amanyi
ani yali amanyi tata baagala okundesa ensi eno ebali nsookayo
tewali yali amanyi
ani yali amanyi ani yali amanyi tewali yali amanyi okujjako mukama Katonda ani yali amanyi ani yali amanyi tewali yali amanyi okujjako mukama Katonda
singako n'osunga ononya mirimu
era
buli kitange w'otuuka bakugamba twajjula dda
wekusuubula obumwanyi mwanyi bizinensi n'ekula n'empitamu
mukama n'akwanukula n'akuwa
weewaawo n'annyanukula n'empitamu
ebizibu bingi byatuleetera ebituyuyenye emyoyo ng'ebyabikola ebemizaani okupima obukkiriza awo kyovanga tutenebuka nnyo weekwate kwoyo yekka kubanga gyakujje kale wala nnyo
taata gyanzijje kale wala nnyo wala nnyo
ani yali amanyi gyoba sensalire ndifuna kasente nnene eyimirizaawo
tewali yali amanyi
ani yali amanyi gyoba sensalire ndisula mu nju emeegoba n'omusana
tewali yali amanyi
ani yali amanyi gyoba sensalire ndigula emmotoka etinda n'ebinnya
tewali yali amanyi
ddala ani yali amanyi gyoba babbadde bano balimbuuza nga beeweseko
tewali yali amanyi
ani yali amanyi ani yali amanyi tewali yali amanyi okujjako mukama Katonda ani yali amanyi ani yali amanyi tewali yali amanyi okujjako mukama Katonda.